Ha uphinde ushikile ushikile ntombazane
uthisha yesa
ufaka loluthisha
yesa
ha uphinde ushikile ushikile ntombazane
uthisha yesa
ufaka loluthisha
yesa
ha uphinde ushikile ushikile ntombazane shobu weshi
Oy mali kamala kesponge
Kona soy boy